this offer that, right? Equal to what?
Negative
square root of negative 1. So in that case,
kaasina wuxuu ahaa Mustafa Maxamed Ibrahim oo dhawaan ka qalinjibiyay dugsiga culuunta iyo tiknoolajiyadda ee Abaarso, wuxuuna daayarta fasalada uu ka kaalmayaa dhibaatooyinka ay kala kulmi karaan xagga xisaabaadka ee imtixaanaadka si ay u galaan kolejka Mareykanka ee ACT. Meeshaan dadka iyo ardadaba waan jeclahay. Abaarso ayaa ah dugsi weyn oo ku yaala duleedka Hargeysa ee Soomaaliland oo ay wax ku bartaan ardayda fasalada 7-aad ilaa iyo 12-aad. Ardayda ayaa laga rabaa inay galaan imtixaanaadka khaasatan fasalka 7-aad iyadoo 500 ilaa iyo 600 oo dugsiga ay qaarkood ku baratamayaan 50 kaalinood, waxaana sanadkan la filayaa in ugu yaraan ay imtixaanka galaan arday 1000 gaarisa. Marka ardada la aqbalo manhajka adag ee xoogga lagu saarayo xisaabta, sayniska iyo farsamada inay wax ku bataan afka Ingiriiska, ayaa waxaa taasi ay ka caawinaysaa in ay siiso fursado caalami ah. Maamulaha dugsiga James Linville ayaa waxaa laga soo xigtay in 80 arday ay wax ku baranayaan ama loo ogolaaday jaamacado iyo dugsiyo sare ee dunida ah oo ku dhawaad badankood ay yihiin deeqo waxbarasho.
Well, it's incredibly competitive to get scholarships as international students to these schools, and not only that,
waa baratan cajiiba oo aan caligal ahayn in deeqo waxbarasho loogu helo ardayda dugsiyadan. Taasi oo kaliyana ma aha, laakiin waxay ahayd muddo dheertan iyo intii ardada wax ku baratay Soomaaliya iyo kuwa kusoo koraba ay lahaayeen awood ay ku kasbadaan deeqahan waxbarasho. Marka dhab ahaantii, markii ardadeennu ay heleen deeqo waxbarasho 3 sano ka hor, waxay ahaayeen kuwii ugu horreeyey ee iyagu la siiyo deeqo waxbarasho oo ay wax ku baranayaan Mareykanka. Fursadaha waxbarasho ee Soomaaliland ayaa ahaa qaar xadidan oo ay sababeen dagaalkii sokeeyo, lacag la'aan ama jahwareer siyaasadeed. Mustafa Maxamed Ibrahim oo dhowaanta loo ogolaaday jaamacadda New York ee Rochester deeq waxbarasho oo buuxda ayaa sheegay in waa ugu faraxsan yahay fursadan oo aanay hor u helin waalidkii.
For a kid who never, his parents never graduated from middle school, it's of course it is very,
wax aad iyo aad u weyn ayay u tahay arday aanay waalidkii kasoo qalin jabin dugsi dhexe in loo ogolaado jaamacado ku yaala gudaha Mareykanka. Waxaa hadda ku sugan Mareykanka 40 ka mid ah ardada Abaarso oo wax ka baranaya Harvard, MIT, Georgetown, Amherst iyo Carnegie Mellon. Mar haddii ay dibadda tagaan ayaa waxa ay wax la qaybsanayaan lana qabsanayaan dhigooda kale ee caalamiga ah, waxaana Libin uu sheegay in si gaar ah ay ugu guuleysteen ardada Abaarso u diyaar garowga koorsooyinka ee imtixaanka kuliyad kale oo Mareykanka, oo uu sheegay inay tahay mid xusid mudan.
Especially considering that they, at the time they took the SAT, have been,
gaar ahaan marka la fiiriyo diyaar garowgooda ayaa waxay waqti geliyeen fasallo luqadda Ingiriiska muddo 3 sanadooda. Marka bal qiyaas adoo ilmo Mareykanka u diraya waddan kaleeto, weydiinayana inay imtixaanaadka gudaha ay ku qaataan muddo 3 sanadood ayna soo hooyaan guulo 80% ilaa iyo 90%. Dugsiga Abaarso waxaa bilaabay maalgeliye Mareykan ahaa Jonathan Starr oo safar u aaday adeerkiis oo deganaa Soomaaliland sanadkii 2008, wuxuuna go'aan ku gaaray in uu ku furo dugsiga isagoo isticmaalaya lacag uu isagu lahaa oo dhammayd 500 kun. Rajada ayaa waxay tahay in ardada bannaanka wax kusoo barata ay keeni doonaan aqoon lagu horumariyo dhulkooda.